Okay, enough torture for one book, you say. Here's the dialogue again with the English translations. All that boy does is spend his time on the phone and on the internet sending messages. And his cell phone is driving me crazy. I can't get a sentence out of him without that phone beeping.
He rite tau te ra tamaiti ki te whakapauā I te waia me te ipuraki ki te tuku kārere. Kai te whakapōraki mai tāna waia pūkoro. Kauri au I te roko I te paku rereka kōrero I aia me te koretaki o tērā waia.
You're lucky. I don't get a grunt out of him most of the time. It's just a sign of their age. That's what teenagers have always been like.
He wai maari e koe. Kaore I whiwhi iau he paku kurukuru I te nui ko te wa. Ko te āhua tau o tōna taipakeke. No mai rāno tērā āhua o ka taioi.
But he's not doing his schoolwork, he doesn't help clean the house, and his room is always a pigsty. He's just infatuated with that girlfriend of his.
E kāri kāri I te mahi āna mahi kura, kāuri I te āwhina ki te whakatikatiki te whare, ā katahi nā te ruma paru, ko tōna. Ko tōna nuiho, he mate kānehe ki tāna wahine.
Never mind, dear. Don't you remember those days? Remember how your heart pounded when the love of your life entered into the room? Your first kiss?
Hei ahara e hoa. Kāore koe maumahara ki e rā wā. Ki te kapakapa o te manawa I te wā I hau mai ai te tau o tō ate ki te rūma. Tō kihi tuatahi.
Oh yeah, and which sweetheart would this be that you're talking about, darling?
E nei. Ko tēhea whai aupo au, tēnā I kōrerohea nā e koe e tētou.
Who else is there but you?
Ko wai atu, ia koe.
Don't try and grease up to me with that sweet mouth. You've never been able to remember our first kiss.
Kā ti rā tō patipati mai me tēnā wahareka. Kua kore raua koe I te maumahara ki tā taua kihi tuatahi.
I remember hearing my heartbeat in my ears and all of the emotions when his hand touched mine. I remember the hundreds of love letters and poems I wrote for him.
Ai, ka maumahara ahau ki taku manawa e patupatu ana I oku tārika me oku kāre āroto I te pā mai o tōna rika ki tōku. Ka maumahara hoki au ki ka tini reta aroha me ka mōtetea I tuhi au mōhuna.
Get you! I never got any poems.
Eki, eki. Kaore au I whiwhi mō tea tea.
That's because I wasn't talking about you.
Nā te mea, kaore au I te kōrero mōhau.
So then, who's this guy you were talking about?
Tēnā. Ko wai te tāne kōrero hia nei e koe.
Ah, have you learnt your lesson or not? You can give it, but you can't take it, eh? Anyway, back to Manawa. I'm worried about him. What'll we do if he gets his heart broken or if it's unrequited love?
Ha, ai rānei, ko mau tō iro. He māma te tuku atu, e kari mo te mau, tēnō korerau atu nei. Kā tira, kia hoki kia Manawa. Kai te māharahara au mōhuna. Kā aha tāua, mēnā ka hika I te mate aroha, ka noho hei rika hoia rānei.
Whatever happens, he's a bright boy. He'll settle down in his own time.
Pai tū, pai hika. He tamāta mai ia. Ka tau anua ia a tōnā ke wā.
What? Like his father?
Nei, pērā me tōna hākoro.
That's right.
Ai, koina.